Yonder creep, the castle del thunder over sink. We are deep, a conquering like me, na young creep. We are funny, it's body got me. If no big toss, a neck to make him bust some skip. Big bond, big toss, a big shangan. You must quit golf, Swiss love, we stubborn. I got big bomb, big coke, big shuffle. Give you pity on me, go, young sucker. Yo. Wet in your pot, who's vessel bamboo on a six pack pass as your ball. We cat ball. You just talk like a bitch, I die some dim, but my refund looks and get cross. So ya lila zap, da went on gumara. Kaleli chum zaku go bang tear zap of kai. Fondin, who's my melissa dag. Ogo gushi me lika with bees and then quen, look with bang. Subliminal part four. Kambe ngathi somganga lakhe dube namadreda u4 skhatsini now part 4 bathi ngisabi parliamente kanti nqene ukuzwa masimbesta mgo angibhem ngisida kwablind if umlomo wami sicapha shuthe nabo usungayingena edaba zami imina wanikhulisa dagalani ngisho ekhaya khona umrepo disa mina vele urepo daga fara ungichomela ngesingisi unganamula. Approximately your English is very poor. Number one, we slim. Number two, we slim. Number three, udwele nyongo mkhaba kabambinja. Udago jego wotwa mina ngiphuthi clip drift. Wileli parents engisikhala makulando 350. Le slima siyangidisa kodwa ngangisithinti thintuli kudala ndiwayifunda ekhaya ukudla i-fish finger. Uhambe tshela abantu ukuthi ekhaya kunjani. Uhambe utshela abantu ngempilo yami ukuthi kanjani. Vela sikhonjono wena pho usize kapha. Angithi kini nekhekhe lenyosi uninze kapha. Akekho ngondlayo sane ngiyazondla. Akekho bonayo mangilambile cause ngisex ngiyisigora. Ingalo engangomentshisi uhuqana nemboza. Ngangifunda nawe ngakufundisa ugrap usuyayigcoba. King uyigcoba ngamanzi cause uphashile. I mean lo producer wakho lokho engibhazile. Askisi hlele ncenga ethi angizorekhoda mina ngcono kodwa khoda angisona isikeleme esibhakiwe. Indlela esasiclose ngayo uma wakho bengithemba engithengela njalo sweet uma ngifikile ngizokubheka ejabula njalo unyoko ngokuthi usuya rapper ngamandla ami ngakufundisa waba yimina njengayiqhenya. Oleti langitshela ukuthi uyihle waye unenhliziyo encane ngigade nje mese ubheda. Nento ngaphakathi kuyena afisa ukukutshela. Wena unabazali bakucosha bayafisa ukukutshela. Ngangabakholwa bathi angikubuki uyiphatha kanjani. Bakubiza sikengezane nentambo kwena engathatshi. Manje ngiyadabuka cause iqiniso awukalasi. Uyakhumbula nosisi wakho nixabane kubiza ntandane. Kahle kahle abazali bakho bakholwa kodwa uyihle uphuza njalo i-oledi lakho liyasonta. Nalo lisonta into engekho kahle kahle lamosha lathakatha umakhelwane ngoba efunifa lakhona. Ifikini lapho wayo uthanda umama phela. Nobaba walapho wayo ekuthathiswa kwesincele. Uma wakho wokondile slim uyena waboshwa waboshela ukubulala ngoba esebuya sezosonta. Omakhelwane indaba bethu ufana nobrachi. Ubrachi mekubona indaba iminye lugavini. Uyakhumbula usamncane bekuhleka bethi ubhathisti ngoba brow strong ufuze uyihle ufana nobrachi. Iyeke lento yakho yokufuna ukubukwa ngokubisa. Buka manje inanda yonke iyazi uma wakho uyininja. Sengamane ngiboshwe plus iqinisa ngizolikhipha. Meke ngaboshwe stepmother sakho ngiyazi sizomkhipha. Ngiyazi isitifiketi ne-ID wayithola kanjani. Ngiyazi uprincipal wasemandleni namgoqa kanjani. I know even isibongo sakho nasifroda kanjani. Even umuzi ngihleli kuwona ngiyazi nawuthola kanjani. Uyakhumbula kamashonisa ngidayisa amanqina. Ngisayintwana ningaka-rape plus freestyle ngikhila. Nazenza abangani bami kanti nize ngokuzocwiya. Even ubrown efuna ngirekhode ngedwa ngize ngizokubiza. Olova amathekeni esitradini sebegcwele ngami. Ngavele ngawini rap ilokishi ngaqeda ngani. Naba nomona kakhulu nonke ningipretenda. Nahlangana nezitha zami nonke seningidikela. Nazama ukuphusha nkosi yami nganibona senihluleka. Nazama ukunyuka ekasi lami nganibona senikhubeka. Nazama ukubuka amathwasa nganibona senikhuleka. Manje nibanga isicefe ngama-diss track ngiyanibukela. But angikho lapho wena kumele uzame impilo. Cause nama ngikho ngcono kuphela ngizama ukufeza ifiso. Ngangase cileni ukuthi uyobukisa ngosizo. Uhambe utshela abantu ukuthi thina silala sidlimfile anginankinga nawe mina ngright ngiyaxolisa nokulala noma wengane yakho ngangisayidlali fight angisanasi isikhathi ngipheke i-album amazwi ami okugcina musirias ngomculo bra yeka bangani peace.
I ask myself why I diss you, cause you take things perspective of civilization. You make things incomprehensible, bro. I don't wanna do this anymore. Like, peace. This is rap game.